DJ Eric Uganda.
Never give up.
Mama, 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 mama. Aba boda,
never give up.
Aba tembei,
never give up.
Ivan Pro,
never give up.
Ate Mosta,
Tuwani Tuwani Ka.
Never give up.
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 Aba tembei,
chaka umba.
Aba boda,
tembe mkwanga mwe.
Ewa nange, Tuwani Ka mukono mganda wange. Enusi munange si aba heta. Enusi egenda maso elinga sawa.
Never give up, never give up.
Tokoa.
Never give up,
never give up.
Bogende
binji.
Never give up, never give up.
Wade bogende binji mugula mugu. Bagange dolifuna. Ebyo bisirani. Dovitia. Ivan Pro wakogelela binji. Bagamba usiba mchibanda. I know. Tokoa. Bagambe chimu never give up. Basabile mukisaba kusabira mubi. Tokumanyi enja byachuka. Encha tekulia manyencha. Mwena tekulia manyi byencha. Yancha byancha.
Never give up, never give up.
Byancha.
Usichoke,
byancha. Ba DJ. Aba boda. Tamba biniga. Tamba boy. Ate monster. Never give up. Enseni ya mutambola mpole. Enseni ya madara toba musubi. Jukila chinusi katola no. Jukila usawa katunda. Anja mkua. Usichoke. Give up.
Never give up.
Never give up.